Izikronike zesibili isahluko 24 verse 1. UJowashi wayeneminyaka esikhombisa eqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amane eJerusalema, igama likanina lingusibiya waseBherisheba. Verse 2. UJowashi wenza okulungileyo emehlweni kaJehova zonke izinsuku zikaJehoyada umpristi. Verse 3. UJehoyada wamthathela abafazi ababili, wazala amadodana namadodakazi. Verse 4. Kwathi emva kwalokho, kwakusenhliziyweni kaJowashi ukuvusa indlu kaJehova. Verse 5. Wabutha abapristi namalevi wathi kubo, "Phumani emizini yakwaJuda niqoqe kuIsrayeli wonke imali yokulungisa indlu kaNkulunkulu wenu iminyaka ngeminyaka, niyisheshise le ndaba." Kepha amalevi awasheshanga. Verse 6. Inkosi yayisibiza uJehoyada inhloko, yathi kuye, "Awubizanga ngani kumalevi ukuba alethe kwaJuda naseJerusalema intela kaMose, inceku kaJehova, neyebandla lika-Israyeli ibe ngeyetende lobufakazi na?" Verse 7. "Ngokuba madodana ka-Athaliya owesifazane lowo mubi ayichithile indlu kaNkulunkulu nezinto zonke ezingcwele zendlu kaJehova azenza ukuba zibe ngezikaBhali." Verse 8. "Yayisikhuluma inkosi, benza umphongolo bawubeka ngaphandle ngasesangweni lendlu kaJehova." Verse 9. "Kwase kumenyezelwa kwaJuda naseJerusalema ukuba balethe kuJehova intela uMose inceku kaNkulunkulu ayebeke phezu kuka-Israyeli ehlane." Verse 10. "Zonke izikhulu nabo bonke abantu bathokoza bayiletha bayiphonsa emphongolweni baze baqeda." Verse 11. "Kwathi ngesikhathi umphongolo owayiswa ngaso ezinduneni zenkosi ngesandla samalevi, nalapho zibona ukuthi imali ningi, umbhali wenkosi nendune umphristi omkhulu beza bawuthulula umphongolo, bawuthatha bawubuyisela endaweni yawo. Benze njalo imihla ngemihla, baqoqa imali eningi." Verse 12. "Inkosi noJehoyada bayinika abenza umsebenzi wenkonzo endlini kaNkulunkulu, baqasha bakhe nababazi ukuvusa indlu kaJehova, nabasebenza ngensimbi nethusi ukuba baqinise indlu kaJehova." Verse 13. "Zase zisebenza ke izisebenzi, zalungisa zaqeda ngezandla zazo, zayimisa indlu kaNkulunkulu ngezilinganiso zayo zayiqinisa." Verse 14. "Sebeqedile baletha imali eseleyo phambi kwenkosi noJehoyada, benza ngayo zitsha zendlu kaJehova, izitsha zokukhonzela nezokunikelela, nezinkenzo nezinye izitsha zegolide nezesiliva. Banikele ngeminikelo yokushiswa endlini kaJehova njalo zonke izinsuku zikaJehoyada." Verse 15. "Kodwa uJehoyada waguga, wafa esanelisiwe izinsuku, wayeneminyaka eyikhulu namashumi amathathu ekufeni kwakhe." Verse 16. "Bambela emzini kaDavide phakathi kwamakhosi ngokuba wayenze okuhle kwa-Israyeli nakuNkulunkulu nasendlini yakhe." Verse 17. "Emva kokufa kaJehoyada kwafika izikhulu zakwaJuda zakhuleka enkosini, khona inkosi yazilalela." Verse 18. "Bayishiya indlu kaJehova uNkulunkulu wawoyise bakhonza o-Ashera nezithombe. UJuda neJerusalema kwehlola intukuthelo ngaleli cala labo." Verse 19. "Kepha wathuma abaprofethi kubo ukuba bababuyisele kuJehova, babaxwayisa kepha kababekanga ndlebe." Verse 20. "Umoya kaNkulunkulu wembesa uZakhariya indodana kaJehoyada umpristi, wema ngaphezu kwabantu wathi kubo, 'Usho kanje uNkulunkulu uthi, necelani iminyalo kaJehova ukuba ningabi nampumelelo na, ngokuba nimshiyile uJehova naye unishiyile nina.'" Verse 21. "Bamenzela ugobe bamkhanda ngamatshe ngesiyalezo senkosi egcekeni lendlu kaJehova." Verse 22. "UJowashi inkosi akakhumbulanga umusa uJoyada amenzela wona, wabulala indodana yakhe. Ekufeni kwakhe wathi uJehova makakubone lokhu akuphindisele.
Verse 23. Wathi ngasekupheleni konyaka impi yase-Aramu yakhuphukela kuye, yafika kwaJuda naseJerusalema, yabhubhisa zonke izikhulu zabantu phakathi kwabantu. Yathuma yonke impango yazo enkosini yaseDamaseku. Verse 24. Ngokuba impi yase-Aramu yafika neviyo elincane labantu, nokho Jehova wanikela impi enkulu kakhulu esandleni sabo. Ngokuba babemshiyile uJehova uNkulunkulu wawoyise, base bemahlulela uJowashi. Verse 25. Lapho sebemukile kuye, ngoba bamshiya egula kakhulu, inceku zakhe zamenzela ugobe ngenxa yegazi lamadodana kaJehoyada umpristi, zambulala embhedeni wakhe wafa. Bambela emzini kaDavide, kodwa abambelanga emathuneni amakhosi.
Verse 26. Nabo ababemenzela ugobe, nguZabadi indodana kaShimeyati umAmonikazi, noJozabadi indodana kaShimriti umMowabikazi.
Verse 27. Ngamadodana akhe nangobukhulu bemthwalo phezu kwakhe, nangokuvuswa kwendlu kaNkulunkulu bheka, kulotshiwe esichasiselweni sencwadi yamakhosi, uAmasiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.